AM Records.
DJ Yang dali sa lang Country boy Yang stormy Stormy Yeah. Oho, sina hela ila swazi biashara ya karanga Mali nyonta kwa sela tangu niko mtoto mchanga Akaniambia nitatoka nkijipanga Daddy pia linusia nisiwe demwa kichanga Kamuambia maisha karata Akaniambia nani anachanga Nice napiga picha na Yesu Mara nota naitajika sana kwetu Jia safila na ugopa kwenda pepu Shakunyo maja baraka Uwezi nipa ukumu mini paka rapa Ukinifata Kila napopita, naona pagumu Nimepigika, sina majukumu Oh, ona, life so easy Bila speedy, lazima uteseke I'm so busy, busy, adina shindo kwa kicheche Napenda rasta ni mchore Na rangi nyeusi chache Napenda kuwa mkole, wele chache Wanze lala temeke ni gare naro Kijenge juu, nigo kwa masharo baro Usa jembe, itrak bana iko Kabipi itwe Nia, nia, nia Kinondoni masake ni kigamboni
Tusini sizuliki na miwani Ukitaka bato na mimi umba kibali kwa diwani Sijisifu na mbio Sifu na nekukimbiza ndio Nazifanya siyo adimwanga unagopa giza blaza Ziki unaglafu Washuka na popanda Kwezi tenzi na wasafu bila bando na wanasanda Miki nyesi kwenye bafu uogi bila kuntoa Nojita mna levo chafu Zijiki zatia madoa Ziki mecha vizi wizi uchezeshi na filimbi Chezo autabili wikweza mesha nipa ushindi Kocha kavunjika nyonga Kepteni na ungoza ligi Undo mli Ima wakitonga weleno sije kwa speedy Boom shakaraka rochino taningojea Sio prun paka maka stelezi nikapotea stamin Na skuma keta ta drafti walweke bondi Mosha maiti bolo usepe na umepewa maiti ya zombie Ilinga na tanga zenchi mpaka baga moyo Mjika soro ndani ndani kwa mkoyoyo What's up yeme, itrak wana iko Kavipi ite Arachuga na mwanza mbea Waka musoma ESM Dodoma mpaka Kigoma What's up jembe Itrak wana iko Kavipite
Ili nijue Nabiri uwa spy Kama ndambo nisumbue Badaye kwenye game uwe Kamanda na ugundue Wenzako wanashuka Mina panda fafanue Kuna tofote kata shuk na sanda Conscious rappers Tupo chache wengi wa awako real Wezi stanza watcha datin Mpaka 80s what I feel Yep Women lie, men lie, no one speak the truth na Sober boy, siko high straight And the filter yangu kama kisu fake MCs na wake keta Wakeje tustu, wakeje leta Mina batuanga na wapepeta na itajika So kima benzi chokwe kama sheta na wakika Kama diki mziki sit na peta na ponika Maka peni meanza tete meka mebenika Tangu ntoke wengwa wanateseka Na tafuto kama elo taponona Weni ya kote mziki kama mkata wana So inabidi tule wote inaki gangsta Kisharo baro tupedi kiluku wastu Machizo ngare nalo leo mambo yiku uku itrak Masi tumia di wanafiki mewateka Wana kuku shangilio kupitwe vyao Bila nesta kani
This is mashabiki mapromoto wa muziki Machizo mabis na marafiki What's up jembe itrak bana iko Na vipi itwe
I'm coming underground Swanton I'm a legendary Gangsters need cheese na maordinary What's up jembe itrak bana iko Ka vipi itwe
As usual, we created follow Move to chair, win the house, baby Maneke, this beat, it's the real thing F, baby